yande joyi mintaji capanɗe tati habaruji studio kala ngo e fulfulde ɗimi Alignali Abdoulmoune yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannden ni haalan dow duni fa hannden Batu ñalowma ittanaɗo duni fa hannden rewɓe wakkati hayla mu en kala duni fa hannden dow fi cukaɓe rewɓe wonɓe no jannga to hannden ni nder janngirde kellede enen ni janngirde duni fa hannden joɗɗinaade ko watta cukaɓe ɓawa yarude duni fa hannden jannde mu en yeeso. En kala duni fa hannde nder habaruji meɗen ɗi enɗen ni ɗi hannden ni dow saɗorman duni fa hannde ndiyan labɗan jarteɗan himɓe siire ɗan Tambo toon duni fa hannde nder commune Korema Roi région Dosso tawa. Yewtere pindinol meɗen studio kala nguni waɗan dow liliwal nokkure duni fa hannde ittanade rewɓe duni fa hannde ummatore mumen ɓe warta duni fa hannde janngude ekkitade golle junngo toon nder huɓere Dosso. Ummotoɓe leyɗe mumen yahude leyɗe yasin jeyaɓe duni fa hannden leydi Niger di enɗen ni goɗon diwowa toon enɗen leydi Algérie hannden subaka o enɗen ni himɓeɓe enɗen jotti nder huɓere Agadez de enɗen ɓe gaɗan duni fa hannden kamɓe keme jeɗɗo nder maɓɓe duni fa hannden no tawa keme jeegom ɓe ummatore noon duni fa hannden mbawɓe dari gollude golle sembe rewɓe duni fa hannden no tawa nder maɓɓe rewɓeɓe duni dimma mumen ummakinani ka en capanɗe jeetato e joo cukaɓe famarɓe duni fa hannden ɓe gonda neɗɗo fuugon duni no wondi nder maɓɓe kamɓe duni dimma maɓɓe limorde nden wi'i no capanɗe jeɗɗo himɓe ɓe duni fa hannden cuuɗay duni fa hannden mardi bondi ndi ɓe kolla e torre duni fa hannden kaɓe kolla wakkati ɓe diwono to enɗen leydi Algérie fadde maɓɓe waddede ɗo enɗen leydi Niger gaɗa limore himɓeɓe enɗen ni andude to goto maɓɓe fuu jeeha gomnati leydi Niger e pelle balliroje ɗum ka e gonno kawji fi maɓɓe. Hannden laso e jeetati lewru mai kan duni fa hannden woni Batu ñalowma ittanaɗo duni fa hannden laaɓal rewɓe wakkati hayla mu en dow laawol gotol gol duni fa hannden waddi ko studio kala ngu micciti e sukaɓe rewɓe janngoɓe kelle toon duni fa hannden nder département Goure région Zender kan duni nokkurde enɗen tawa nokkure duni o ittanani cukaɓe rewɓe ko watta ɓe ñaama ɓe jooɗo janngude yarude janndeji maɓɓe yeeso hikka duni fa hannden nde en daari cukaɓe rewɓe enɗen ni no tawra saɗorna heɓude benteje gaɗaɗe duni fa hannden ngam nawtorade wakkati hayla maɓɓe nani ko ya tingri may abdou kawjotoɗo duni fa hannden fiidomol cukaɓe rewɓe enɗen ni wi'i ko Habibou Garba waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Sunada masalan kit hygienique
ɓeɓe godi saɗorna rafi haabu koɓe gattadake nden no hayla on warantaɓe ndegon se ɗum ummanake woɓɓe maɓɓe ley yamde ɗiɗi na tati jemma min ummoto yarude jomu loctorore ɗum do no waɗa kiloji ɗiɗi ko yarata neɗɗo dow wala dow mo on hoƴatamo waddude tomum min jaramo loctorore sawrude min garta
kadiaitraitesmkoo
fadde cewɓe ɓeynude duni fa hannden loctoroɓe ñañamɓe fi ɓeygu duni fa hannden no kollirta rewɓe ɓeenden ni jaha loctorore waɗoyde e toji mumen gon amma nu fa hannden nde en daari toon nider huɓere dogon nducide enɗen ni cewɓe goɗon ngalano ɗo tan o kollitoje loctoroje ɗe enɗen nani ko Soumana Harouna ardiɗo duni fa hannden fi cellal himɓe nder cakantaraje loctorore dogon nducide enɗen ni wi'i ko Hasoumi Gourouze waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Keptol ngol min keɓi ɗoli ko ɗuɗal rewɓe jottitiɓe keɓta wadde eto cellal ɓalli mumen ɗo laawal nayaɓal tawi du hannde leydi Niger e pelle mballiroɓe no jiɗi rewɓe jotto eto cellal mumen fa laawal jeetataɓal saɗorda on do tawa kena e to waɗoyde eto laawal aranal gande debbo jottitiɗo fuɗɗi e tomo hakkunde lebbi joyi na jeegom to no tiiɗi fa heɓa wadde eto fa laabi nayi de tawe rimay ɗum saabi ko illa debbo bo en yiino hayla muɗum ɓooyi wara doggira loctorore tabintinde ko ƴolmu reedu nden fuɗɗata wadde etal cellal ɓanndu mum jonkay amma rewɓe gari illu gaɗuno eto mum laabi ɗiɗi ma tati ɓeynata tawi du wakkati mo debbo haani tokkiteede rima on yottaaki.
Bangeje huɓere arlitu duni fa hannden gonni no tawra duni fa hannden nde en daari saɗorna rafi keƴoran ndiyan nder cakantaraje mumen seesi kare toon duni fa hannden nder huɓere arlitu de enɗen ni tawa loctororde enɗen kandu no tawra saɗorna ndiyan ɗe enɗen ko waddi duni fa hannden himɓe acci warde ñawtigu nder loctorore de enɗen mbaalu ni ko ardiɓe loctorore de enɗen ni no he bawɗe mumen fuu nani ko docteur Jamila ardiɗo duni fa hannden loctorore de enɗen ni wi'i ko Moutari Abdoulaye waddi firtaɗe ngal fulfulde.
wona likita tana
loktoron don na tawda e sadorna sadorna mawdo on kamun arande fu kellal bandu hepta ko sana labal no tawan der munon de wiama labal du no hani fillandiyam wadde no kure to nawa be jogete der mun don misali do jimbe na toro be gayarta beina der mu seni no wodi loktororo to be bawi yaade firtoyde muraduji mabbe fu ton jomun yaata mane neddo no wondi e nawa da gon ko wi'a wara der loktoro de wadde lere goto ma lereji didi ko jomun yidi yaade nyageje amma rafindi an wodi dun don fu no ay waddude sadarnda mawdo
ngena ka wuti kas
himbe sire dan tombo commune duni fahande en kore mayruwano region du so dunduni no himbe be andan ni no tora sadornan diyan labdan jartedam mabbe dunduni waddi ko de en darini wadan dubi ko rewbe be andan nabi en himbe chakantarade andan ni no jaha feto yogode diyan jartedam en dan duni fahande ko waddana himbe be andan ni sadornan cellal no nani ko Hamsatu Muhammadu mo dam tambo wi duni fahande ko Muktar Hamadu waddi firtade ngal fulfulde
Rijiya mo batare ruwa muna ra matsalar ruwa
Bulli amin ngala ndiyam miden godi sadornan ndiyam se ko Allah fese min jeyi bulli jo goyde ndiyam ketteda da atama idan tunni nani nokko on no woddi dana ara goduda ko jogirta le tampiri ni neddo woni wallahi rafi ndiyam jartedan den ni wonno torri min der wuro dan tambodo woddi du neddo parti politique gardo der wuro amin fu filla rafi ndiyam o min gaddanta jomu amma fawarde jom dum hebana kam mo sala gere de hokkama ndiyan dan nangirde dan ma yara dan wauta amma minen kay kanja ni min goni defirde nyamduji amen yarude nangirde miden jidi wallitede nani rafi nyamdu e ndiyam semiden keba dum wadana min fora zuji ndiyan ko jamaani galleri wuroji dito funo godi dum sainito amen
galleri ka akwashi sai da nananga
Subaka o sarusi polisi be departement tanu tuduni fa hande ngaddi kolli ardibe cakantarar de andan ni bombe dido gom pasitibe bisugo do mo joyton andan agades no wor warde hubere tanu tudenda jamaare du yeso mudun dum wadi nani ko Maharazu Amadu ardido sarusi polisi be departement tanu to andan ni wi'ido majjum ko Mansour Alassane waddi firta dangal fulfulde
Der pasaki karuwa mu kampani Sonef pasatop en dan dillidi e kede ko watta miliyoji chappan e tati e nauni nido woto gadamu minnati der pilak lamdo yettama durbotodo on nangama e bade mo karuwa on tawa der mu dute tama der bade ne min tawi malfaji jeddi biyetedi AK 47 en de jebe didi e jebe chappan e joyi sellar biyetedi turayya goto e kede ko watta miliyo e ujinaji hemre e jego e kemenai himbe dido wadi dibbe abdidande e makko hebaka amma woto e mabbe famanama toy tawa joni min lilan sogeji be nangwamu e gadda famin gattabe del jungo suduki
l'envoyé à la justice
Biso lore adore himbe are mu en do en den leydi Niger gonni bis oduni umma kinaton en den dogon créer département du ci no fayduni fa hande huber nyamede den subaka won den biso en den ni nangi hite badade hubere dogon duci de en den amma yettore Allah bononde funo wade der majju hanano adjudant chef Idrissa Abdou ardido sarusi sa père pompier dogon duci haliri dum nani ko o wi'i ko Aliou Ba waddi firta den gal fulfulde
après l'extinction
Chagande hite nge nyifano ndeno minati wade vidagwa yewde dume woni sababu majum. Ama yeruno aujo karua kamwirimi bogi hite kurandi sabi mbinitum. Bonanda onduti sane gamsengo karua kamfuwuli dayi watayi maito enaunito bago tonderumu. Wodi kawala fandu gazu konyifirte hite. Selore wuli dum denne dum wadi komde yamire e mabbe gam Allah be gattana karuji mabbe gineji golli tirdi ko renata te ngulu hite wadi gam seni awjo karno hebino ekkintinede no do nyufal hite no nde o te fannu nyufu denge fadde faabo warde ko buri hewde o jalo hite nge
te karbonize
Region di fa ko min duni fa hande may no sorwa rewbe no kokki demal no kure duni fa hande sembe amma duni de en dari rewbe be ndani no tawra sa donna hebubde no kure duni fa hande de be golla be dema awitirdiji mabbe dalila o du waddi fa hande pelle daranide hakke rewbe gonnu pallira rewbe be ndani hebude mosola sa donna mabbe danda nani ko malama kare malama Ibrahim mugubal rewbe mayna soruwa daranade duni fa hande ko wadda rewbe keba yadu yeso wi'ido majjun ko mama Idrissa waddi firtade ngal fulfulde
gaskiya ni aganina
gonga Allah kai ijida am rewbe na gadda balla mabbe sanne der hawju badeji non dunon ba haru bangare demal rewbe no wawi wattike dem faremeni amma wakkati fu himbe no bi'a ko rewbe wandaka e gese tawidu no wodi rewbe jombe sukabe na wodu be bawde ko watta e remeni kasenda basa debbo remi gesa gamna fa ademun no e bibbe mu amma dum fu watta ko rewbe rono gesa worbe tan renoto gese sai be bi'a ko rewbe kai kede hani hokke tawidu nine nduda mi ngodi haju geseji den enda no hani e tokka ko dina arsalama ko wi muhim fu hokke bakamu gamno yeso sudu kite himbe fu na goto non duno der dina arsalama ko himbe fu na goto
mami jide mai kalliki gona mace zata mallaka
urdi gadol mudun ni no limte der golle kewde de rewbe manga gatta duni fa hande ngam hebude ko kumtira hajuji mabbe wala duni fa hande mo andana nyenyele rewbe region di fo enden ni der golle de enden rewbe duni fa hande no tawra der lumako urdi di enden hanono Aishatu Amadu haliri nani ko wi ko Abdullahi Mai no waddi firtaade ngal fulfulde
sey retaranan mutane kaso
kennol urdi ko tete der cuudi kan woni golle am urdi iri nayi wodi no wodi ko ledde dum no wodi jawe frami har bangal ko mo tedu no wodi ko wi'ete kulle chop humra alkama e madara joni der dungu urdi wodi sanni do watta dandi e bandiraabe am rewbe e pama ko jodo wala gollal fugal watta hana hunde non ko wodi jamani mudum wittaki no hani debbo fu heba gollal na coggu gineji ko watta gonga kai dum waddana mi habar bangu gam mi don kumtira hajuji ami ba sukabe duda sai be jaha jande do heppata ko watta der jungo suka on dermu fahinda mi don gada adasa ami don keba na fa sanne
na hada muna dauka
liluwal nokkure duunin fahanden ittanade duunin fahanden rewbe ummatore gara duunin fahanden golla ekkitade golle jungo der cakantarare de enden ni cingol nokkure de enden ni warde handen ni wuran duubi sappo e jotondu heder hubere doso de enden handen ni ko watta capanɗe tato e ko deki goni no ekkito gollal ñogol defol ñamdu e duuni fa handen ko nandi titta en kettino yewtere de nana ha Diza Hassan waddi firtaade ngal fulfulde
eden tawa e nder nokkure to gollal jungo ekkintinte inditiraɗo liliwal to ko watto sukaɓe rewɓe capanɗe tato goni hen e ekkitade nde nokkure du wala fu ko watte ley mum dana ekkintinde nimɓe gollal jungo no kadi yaaru mawɗo nde nokkure famminir nimɓe
duuɓi ujunaji ɗiɗi e jeetati kammi mabɓiti nokkure indetende lilawal o miɗo woodi sukaɓe ko wonna golle nder nokkure nde golleji kewɗi min gatta amma sembe gollal ngal kam wani ñogol ñogi daraji miɗo ekkita ɓe dekol e noyi jomum watta ko laaɓa
nder gallure do soɗo sukaɓe rewɓe ummatore e rewɓe jiɗa joɗade juuɗe ɓolum kewal nder mabɓe no ɗo ekkitade gollal juuɗe no kadi yaaru famminir fa hande
hande nder leydi doso to himɓe ekkititte gollal jungo ko rewɓe non ɓuri ɗuɗude so jomu hantini fu miɗon balla ɗum miɗon kolla ɗum du ko faama ko jonde ɓolum watta ɗum na gam haɓɓanama yaha joɗoawu
gollal jungo ekkintittengal ngal sukaɓe rewɓe ngal jiɗi e yonki mum en ni ekkititto
min illa puɗɗumi ekkitade wala to jehumi mi wawi golle am miɗo heɓa du komi waɗa humtude ha juji am amma komi ɓuri hiɗude kan woni wi'e miɗo tawre nokkure hoore am mi heɓa e ɗerol am miɗo ekkitade ni crochet e gui broderi ko jungo e ñogol tela kam woni miɗo ekkita
ardiɗo nde nokkure baka ekkintinolngol wala hen no woodi nder mabɓe sukaɓe rewɓe ɗiɗo ɓe ngala koreji nder ɗon wonɓe to makko no joɗi imo ekkintina ɗum en gollal jungo
aji non ko adumi wallude rewɓe tawaɓe nder leydi doso ɗo no woodi sukaɓe rewɓe ɗiɗo ko gaddumi wuro am ekkitinmiɓe faɓe baawi hande mo hen fuu no gollana hooremu wakkati ko adunomiɓe ɓe godana duuɓi sappo e go'o ko ɓe hosi haɓɓindeɓe adumiɓe gaddumiɓe wuro am ɓe keɓi nafa dermu
kitade gollal jungo no wawi mabɓitande neɗɗo laabi keɓal kewɗi
bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala nguɗo kokkol habaruji meɗen timmata
Thank you.